embadde tezintigomya wembana omusawo zigoba oli muti gwa bibala ogujjudde ekikolo n'eddagala ojanjaba ne bowadom nze wamponya okwesitresinga baby kyonkabya ngampa abaana lwakyo njayanya omutima ogwange gukunda baby kyonkabya okimanyi naawe twesaana lwakyo njayanya omutima ogwange gukunda medicine dagala your love is medicine Sinzi de, na yeti.